Musi ri chitoma zwithu zwo vha zwishapusa na ḽiṅwe ḓuvha ti gumbula.